next week I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President López Obrador. We have a big agenda.
Ni cheti wale folofolo ye. Biden ye munta ya saka seka tunga duguma sira tagalikelaw kuluka wale ya kaseka akumbe kabi aye fangata ni ya sanfla ye. Ni sari akura nunu tara ya saka seka akila munu talendo muye Venezuela tungarankewu munu ba la jela ka gado Ameriki jamana kono duguma sira fe. Ni alena na ni Venezuelian munu mutaka Ameriki danchela uludoni a hake doa liye kusebe kusebe. Nyokon fe ni menake yelama bade Ameriki jamana ka tungarankewu ko doni ani bolu kola ali wati mun na Ameriki jamana ka sariya kubeda ni o cour supreme ale dansigi kuruba sariya do la muntara Trump ka wati la ni alitume ya maradi Ameriki jamana nyemouma kuba tuna duguma tralauma kuka yere kalfa la nyinima Ameriki jamana kononala Ukraine kibari ala Ameriki jamana nyemou Joe Biden ani Allemagne chancelier Olaf Scholz ye la silike alamsadon ko ubina keleke mublu di Ukraine ma yasa ukase kuka keleke chedun la koko Risi jamana ka wulika jow kama ga uma pripri la tigeke a hake ani abina jitu amna.